tchan que essa praia, essa praia,
oxe, oxe, ao nome sei me, José, abari to rio,
Mr. Lodi.
Bada miaka kama saba ushanitesa sana mpenzi, shateseka sana mpenzi. Saifiwe mwenyewe, saifiwe mwenyewe dada, saifiwe mwenyewe, saifiwe mwenyewe dada. Mabuba, 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 maziti, maziti, my heart. Nichumu wanune, nichumu wanune, wavimbe wapasuke, maupendo, maupendo, una na 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 na, maupendo, maupendo, matamtam, yameninogea skuoni napata hamu, meumbika kama malaika, zuri wako miunani datisha, sema vyote mama unavotaka, tapigika na yote maisha, maupendo, maupendo, una na 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 na, maupendo, maupendo, chola rekifuwa nisikiela, sogea karibu na minisikiela, mini kila blacki tinga white, mambo ya mastresi mistaki, tende sare sare kama adam na hawa, wendo bachangu sini ya chenga pagawa, na uzuri ulonao, na kuwacha nyumbani peke yako, loo ina niuma mwenzio, tachamani nishinde pembeni yako, na uzuri ulonao, na kuwacha nyumbani peke yako, loo ina niuma mwenzio, tachamani nishinde pembeni yako, lazizi, lazizi, waubani ma baby, lazizi, lazizi, waubani ma baby. Saifiwe mwenyewe, saifiwe mwenyewe dada, saifiwe mwenyewe, saifiwe mwenyewe dada. Mabuba, 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 my city, my heart. Nichumu wanune, nichumu wanune, wavimbe wapasuke, maupendo, maupendo, una na 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 na, maupendo, maupendo. Tujenge familia tulia na mimi, mambo ya wambea nshaya pigia pini, miwa kwako wewe wa kwangu mimi, macho nisha zibada na kwa mini, nisha gopa moyo na shukwa imani, benza lezikisha laba nende chini, ina moyo wakio na gopa seje pasuka, kwangu baby show ni bebe seje kwanguka, sinache njiani, chabaki na nani, jisina poku penda mwengine misitamani, uke mami, kupiga kwa mashani, chekina poku penda mwengine misitamani, I love you my baby, I love you my lady. I love you my baby, nakupenda wewe. Cheka nione my dimples, cheza nione kiuno. Cheka nione my dimples, cheza nione kiuno. Katamtam shepu kajariwa, dada kataliwe kama chiwa. Summertime kama tausia na chanua, cheza nione kiuno. Cheka nione my dimples, maupendo, maupendo. Hona na 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 na, tafumiria kwenye shida, nifumirie kwenye shida, tafumiria kwenye shida. Nivumilie kwenye shida, tafumilia kwenye shida, nivumilie kwenye shida, tafumilia kwenye shida, nivumilie kwenye shida. Basi ya na vichumbi chombeza, kana nipa nipe yote hongeza. Basi ya na vichumbi chombeza, kana nipa nipe yote hongeza. Basi ya na vichumbi chombeza, kana nipa nipe yote hongeza. Basi ya na vichumbi mama, basi ya na vichumbi dada. Maupendo, 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 mobeto. Maupendo, bidoke. Maupendo, shagira. Maupendo, 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 maupendo. Abonye kari po machua, bonye kari mtoto idi. Abonye kari maniga unchu, bonye kari bachanki. Bonye kari one is incredible. Bonye kari sairori fazageto. Bonye kari babake na mudriki. Bonye kari kotoni mawida. Anakubali la mjane. Do you remember me? The future.